kati no enteekateeka z'ekitongole ekitwala Kampala ekya Kampala Capital City Authority okubanga bajja abatembeeyi ku nguudo z'ekibuga Kampala komekome yaweebwa olunaku olwaleero anti ennaku z'omuziri 19 omwezi gwa kubiri omwaka 2020 za ssabbiiti ebbiri ze babawa okubeera nga bamaze okwamuka enguudo z'ekibuga Kampala kusinziira ku nnaku ekibuga Sheikh Obuzzeeki yategeezezza nti basobodde okuba n'ebifo ebiri mu 15 wasobola okutwalibwa abatembeeyi bano abakolera ku nguudo z'ekibuga ate nga kotadde butale obw'obwannannyini okwetoola ekibuga gy'osobola okugenda maaso n'okufuna ebifo ne bakakkalabiza emirimu gyabwe Zeki ategeezezza nti eteekateeka eno egenda kutwaliramu abagoba ba takisi nga kotadde abagoba ba bodaboda abakolera mu bifo ebitali mu mateeka mu kibuga Kampala okakasa nti ekibuga kyongera okubeera eky'omulembe n'okusobozesa bizinensi ez'enjawulo ate okutambula obulungi Zeki alabudde abasuubuzi bonna abakyagenda maaso n'okukolera mu bifo ebitali mu mateeka nti kisaanidde bafulume ebifo ebyo bagende mu butale obumanyiddwa ekitongole kya Kampala Capital City Authority mu kaseera kano singa omuntu yenna n'akwatibwako wamagwa kagenda kumujjutuka anti wakukubibwa mu mbuga z'amateeka ebintu byo bijja kuba bikwatibwa ate era tajja kubeera ng'abanja nkutegeeza omuyiza wa Dembe FM nti akadde konna Moses Ndai amaze okubanga akkirira mu kibuga Kampala okwongera okulaba embeera nga bwetambula mu maasaawo tugenda kumwegattako atubuulire oba ddala basuubuzi naddala batembeeyi bakeredde ku nguudo oba tebazikeredde ko byonna ogenda kuba bifuna